radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi mugizweho nange Venuste Nshimyimana. Nje kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga mu kiganiro cyo gutumwa bigishize mwumvise umwana Denise Mukamubano washakaga umuryango utazi naho akomoka.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Ndifuza kumvisha uko Denise Mukamubano yatanze amakuru amwerekeye. Atuye mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Ruhango, akagari ka Nyakarera, umudugudu wa Kayove mu ntara y'Iburengerazuba.
Cyarageze hakajya haza abantu bavuye mu Rwanda, umugabo aza kuhankura muri Congo anzana mu Rwanda, ariko ashobora kuba seri yatuzanye ishyira mu kigo cya Florina igisenyi.
Icyo kigo bagushyizemo cyitwa nguki?
Kitwaga Ingoboka.
Wibuka imyaka wari ufite ugera muri icyo kigo Ingoboka?
Ntabwo nabyibuka, kuko n'ibyo zina Mukamubano ntabwo mbizi nimba ariryo zina ryanjye bwite, kuko narimenye maze kugera muri famiye bampaje. Ubwo nyine nabonye bimeze gutyo, kuko abamfashe mbavuye muri Afurina nabo baje mbese Mukamubano yaba ari ryo mwanyise cyane avuye muri Afurina ndifite, barambwira ngo ryari riri ku rupapuro gutyo ntabwo babimenye. Ubwo ariko Denise ryo n'ubundi muri Congo nta n'iryo bampamagaraga no mu kigo cya Florina.
Yego. Abo babyeyi bakureze baracyariho?
Baracyariho.
Nibo bakureze baragukuza baragukosha?
Oya, nageze nyine dusa nk'abananirwa, ndatongera ndigendera, bigeza umuntu wo mu muryango wa haramfata niwe washingiye.
Ni byiza ubwo washingiwe n'uwo muryango wakureze ubwo yahagarariye n'abandi.
Yego.
None se mama wawe rero ntabwo uzi izina rye?
Mama ntabwo namumenya, nta n'umuntu n'umwe muri famiye namenya. Uretse amakuru wenda mbamvuga nahagara aho, wenda nko ko muri ajo n'ahantu wenda banyakiriye, wenda bakamenya nk'amakuru yanjye, wenda mu makina aho ngiye nta bintu napfa kumenya.
None se iyo Orfolina y'Ingoboka iracyabaho cyangwa nayo barayifunze?
Badukuyemo baduha ababyeyi, ariko uko numva bavuga ko ishobora kuba itakibaho, hakoramo ikigo cy'abasirikare.
Denise Mukamubano, niba hari umuntu w'umuryango wawe ukumva muri kano kanya ntawuzi, ariko ufite ikintu kikuri ku mutima ushaka kumubwira, ubabwire. Ni iki wumva ushaka kubwira umuryango wawe?
Njyewe ikintu ndi kumva namubwira, nimba habaye hariho n'umuntu umwe waba uriho mu muryango, niyo yaza tukabona na wenda tukamenyana, niyo atagira icyo amarira.
Komera, komera.
Wenda tukabona tukamenyana byamfasha.
Yego. Komera. Denise Mukamubano, ndagushimiye cyane ko waje mu kino kiganiro agasaro kaburaga. Ndagukomeza, ubu ngubu inzira iratangiye kugushakira umubyeyi. Nitugira Imana uza mu muryango ngahoreye gukomeza utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Namwe murakoze, Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose.
Urakoze cyane.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga ya ngako karaje. Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga ya ngako karaje.
Ikiganiro kimaze gutambuka, abantu benshi baracyumvise, bamwe baraduhamagaye bagira bati uwo mwana ni uwacu, natwe twabuze umwana witwa Denise Nyirahabimana, nubwo badahuje izina ariko nuwacu undi aratubwira ati uwo mwana ahuje umwirondoro nuwase Odile nawe waburiye kuri Goma nyina mukakinani yaje hano mu kiganiro amushakisha nakomeje gushakisha mpura na Leonidas uwihoreye ambwira ko ari se wabo wa mukamubano kandi nsanga ryo koko atuye mu karere ka Gasabo murenge wa Nduba akagari ka Butare umudugudu wa Kanani
twarahunganye turagenda tugeze agacyarurenge na Gisenyi ahantu hari isoko rya Vunga hari ku mugoroba w'ijoro ni ubwo twatatanye tumaze gutatana tugenda ijoro ryose hanyuma ngarambe nawe twaherukanira twarinze twambuka tugera muri Zaire hanyuma njye nerekeje mu Gunga ngarambe n'umugore baje kuza mu nyuma abigoma ngarambe n'umugore wa baje kwitaba yitabye Imana hanyuma abana bose batoragurwa n'imiryango bagira neza ntabwo yigeze arenga ku kibuga cy'indege ngarambe n'umugore niho baguye hanyuma abana bo bahise batoragurwa bashyirwa mu bigo uwo mukuru umwana mukuru twaje kumubona mu mafoto hanyuma tumubonye mu mafoto turagenda turamuzana abana na nyirakuru ubyara nyina sinahungutse barahungukana njye ndakomeza nganira amashyamba aho mpungutse nsanga nyirakuru yamutahanye nyuma yabwo yaje gushaka umugama yo gushaka umugabo baragenda bigira ibugande ariko njyeweho ndahari hanyuma ndetse wabo na banyirasenge batatu na nyirakuru ubyara nyina ari uretse ko yari atuye Musanze muri Ruhungo ubari mu kibagi iburasirazuba afite na ba nyirarume hari uwitwa Semuhire hari uwitwa Mugabo ukuze hari n'uwitwa Nyandwi n'Amanzi afite na nyina witwa Mukakamanzi duturanye hano rwose mu kagari ka Butare ubwo ni mukuru wa nyina ababyeyi bamaze kwitaba Imana najyanaga n'umukobwa witwa Denise wakoraga Seyiseri aho za Goma ibigo by'igoma byose byakira abana b'imfubyi nashoboye kubigeramo mukuru tumaze kumubona umwana ndamubura amaze kumubura nuko ndarekeje nkomeza kwibaza uburyo umwana nzamubona nibona nibaje uwangana gasoro kaburaga ku ijwi rya Amerika mukamfasha uburyo umwana twazabonana kuko njye mfite igihamya ko umwana rwose ashobora kuba ariho
ariko se kuki utadushatse we ngo utubwire ko wabuze umwana tugufashe
ikiganiro cyo nagikurikiranaga acyumva yuko hari abagira amahirwe akabona abo bana ariko nakurikiza ukuntu umwana yahunze angana nk'ababyeyi bazi byatumye ndindira ariko nkomeje kumva ariko n'abari inyuma yaho gatoya bw'impisha babonekane ko nanyu navuze ni uwashakisha uwo mwana abifashisha aya mwana ko muza n'uwo mwana cyangwa mo kimwe yaba akiriho ngaba namubonaga akamenya umuryango akomokamo
hariho no mu kanya twavuganaga hariho niba rero umbwira yuko mukamubano ari ryo zina rye ubwo yaba ari uwanyu
yitwa Mukamubano Denise
mbese mbere yuko muhunga mwari mutuye he ari se ngarambe yari atuye he
aho twari tubonye aho dutuye hahoze yitwa muri Shango aho baje guhuriza Shango Sanandiba bakabigira umurenge umwe ubu tutuye mu murenge wa Nduba n'ubundi aho yari muri komine Gikomero
ngumva kuri telefone ubwo inka zikamwa zihumuje zikaba zose zigiye mu kiraro buretse gato ndebe yuko mukamubano mubona
yego karame
nize message n'Imana ndi hamagara maze kuvugana n'umugabo witwa uwihoreye Leonidas ambwiye yuko ari murumuna wa papa wawe umugabo wawe ntagarataha nta wundi muntu mukuru muri kumwe ubundi ntagomba ikunda gutanga amakuru nk'ayangaya umuntu ari wenyine kubera ko umunsi uciye ikibu ntabwo uri businzire neza utumvise uyuvuga ko ari so wanyu utumvise icyavuga kugira ngo ubiyumvire none rero guma kuri telefone mpamagare uyu musaza kugira ngo ushobore gusinzira neza ndagerageza kukuba hafi kugira ngo ngufate umugongo nk'uko wanyize bikomeze unyizeje ngugutware uvugeze mu biganza by'umuryango wawe muganire aracyategereje hanyuma ushobore gusinzira kubera ko ntabwo wabishobora kurara umutegereje gatoya
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
Denise ari hano kuri telefone nawe uwihoreye urahari ndabakiriye mwembi ku ijwi rya Amerika reka mpere kuri wowe muze uwihoreye uyu mwana wambwiraga yuko ari uwawe musuhuze ariko umubwire n'igisekuru cye umubwire uwariwe
Denise muri aho
none
apana wandi ho mora ho nitwa uwe rero ni dasi abandi murumuna wa papa wawe papa wawe rero mugwa mu ntege ndi murumuna we twarahunganye tumaze guhunga kiriya ku gisenyi niho twatatanye ahantu hitwa muri vunga twambuka goma tujya muri zere ntabwo twari tukiri kumwe hanyuma naje kumenya yuko yitabye imana n'umudamu we ko yitabye imana ukaba wari ufite mukuru wawe witwa Mukangabo Ernestina twaje kumubona mu mafoto tumaze kumubona mu mafoto hanyuma turagenda turamuzana tumuha nyirakuru ubyara nyina ngo anariho yari afite na ba nyirarume hanyuma barambwi batize ni kugishaka reka tumuhe nyirakuru abane n'uyu mwana hanyuma we naje kugushakisha rero mu bigo by'igoma hose ndagushakisha ndakubuze maze kukubura nuko ndatuza ariko Imana ishobora kuba igiye gukora umurimo ukomeye cyane itagufuje nawe kugira ngo uzatahuze
arakumva umugendeshe buhoro ari wenyine nta umugabo ntagahari urumva kwakira makuru nk'aya ntago byoroshye nange byananiye kuyakira turamugendesha buhoro kugira ngo agende yiyakira agende asubiza buhoro buhoro ntago byoroshye kugira ngo umwana yumve yuko nta babyeyi agifite ndavuga se na nyina ariko n'ubwo bwose abafite ni nkuru atari yiteguye yaje hano mu kiganiro azi ko nabo nagira Imana azababona ariko turamugendesha buhoro tumukomeze kugira ngo yiyakire ashobore no kugira nawe icyo akubwira mbere yuko dukomeza uwihoreye uyu mwana amaze imyaka 30 yibaza byinshi ku ari we ataza amazina y'ababyeyi be ataza aho akomoka yumva ari we wenyine uyu munsi urambwira uti jyewe ndi se wabo ndi murumuna wa se Ngarambe Jean Pierre uyu mwana namushakishije ndamubura uti yitwa Mukamubano Denise iri zina rya Mukamubano Denise ni mwebwe mwari muhaye ni se Ngarambe wari mwise
iri zina ry'ababyeyi be bamwise ndetse ari n'abatubwita Denise rwose ubwo twahunze ari umukristo gatolika yitwa Mukamubano Denise atizina n'ababyeyi
Denise wamwumvise so wanyu uwihoreye Leonidas ukubwira amateka y'iwanyu nabanje kumusaba ko kubwira igisekuru cyawe kugira ngo wumve uri we wumve niba ari wowe koko uyu mubyeyi uvuga yuko ari so wanyu ngaho nawe musuhuze umubwire ikikuri ku mutima komera Denise turaza kongera ihangane ngiye kugukupira turaza kongera kuvugana umugabo wabagarutse sibyo kukureka wenyine ntago ari byo ntago tukureka wenyine kugira ngo urire wenyine ihangane rira turi hano sibyo so wanya arahari nanjye ndahari turi hano kugira ngo tugukomeze nabimubwiye yuko afite umuryango mugari ndagukomeza ntago byoroshye kubyakira ariko ni igihe gikomeye ariko ni igihe cy'amahirwe ni igihe cy'ishimwe ku mana kubera yuko ntabwo uri nyakamwe ntabwo ubu ngubu noneho ugiye kuzajya ufata n'abantu babwira uti iwanyu ni hariya kuba niyemeje kuguhuzana na Wihoreye Leonidas nuko nemera rwose yuko uri umukobwa we kubera ko yampaye ibimenyetso bigaragaza yuko ari wowe. Nta magambo menshi ndi bugusabe kuvuga kubera ko igihe kizagera kugira ngo muganire, ndabaha telefone kugira ngo muganire mu gikari. Nta kintu mugomba kumbwira mutagomba kuvugira ku Karubanda, ibyo mugomba kuvugira mu gikari murabivugira mu gikari. Ariko mbere yuko haba wa muhango nyirizina wo kugira ngo ijuru rya Amerika rizaguherekeze rikugeze igikomero, tuguhe umuryango wawe, nimba umaze kuyakira gatoya uyu mubyeyi wamusuhuza.
Kubasuhuza cyane n'umuryango wanjye wose, harimo nanakiriye uburyo ambwiye kuzimana n'ibishaka tuzabona.
Uya muzabona na vuba, ndaguha telefone ze nawe muhizawe, hanyuma muvugane, muzatubwira umunsi muzaba mwemeje kugira ngo ijwi rya Amerika rizakujyane rikugeze igikomero, hanyuma uhure n'umuryango wawe, tugukorera ibirori nk'uko tubikorera abandi bose hano ku gasero ka Buraga. None muze uwihoreye, wowe uracyafite akabaraga, none rero ubonye umukobwa wawe mbere yo kugusezeraho ngaho, mbwira uyu munsi wakiriye ute?
Kandi Imana yongeye kugereka yuko byose bishoboka, kandi ndagushimye Jenoside, ndagushimye Imana kuba umugisha ubwo butumwa n'Imana buguhaye. Nkurikije uko numva ikiganiro Gasaro ka Buraga, abo muhuza abana muhuza n'ababyeyi babo baba baraburanye, gusa Imana ikuba umugisha kandi Imana isohoreza igihe cyayo kuko amasezerano cyangwa ikavuga iti ibingibi ndabisohoje kubera ko igihe cyayo cyacu kigeze. Genda gushimiye kandi muzakomeze munyihanganishirize uwo mwana kuko muzikomera gukora uwo mubyeyi ukuze mfite abana barumuna be na ba nyirasenge baraho nk'ababyara bose barahari n'umuryango mugari bose twiteze kumwakira mu muryango, kandi Imana iguha umugisha gusa yaguhaye ubuntu.
Urakoze cyane, uyu mwana arakumva ari hano, tuzamukumurikira vuba ahangaha rwose tuzamukuzanira. None Edonize mukamubano wamwumvise so wanyu witegwe kukwakira mu muryango, avuga ati umwana wanjye Imana irabikoze ngiye kongera mubone. Denise wowe ugiye gusanga umuryango, hari abantu benshi hano ku ijwi rya Amerika badufashije kugira ngo dushobore kugera kuri uyu munsi mwiza rwose, abo bose nabo nabo gushimirwa. Ariko wowe muri kano kanya Denise, ubwo waturutswe, ubwo washoboye kwiyakira gatoya, uyu mwanya nawe n'uwawe, mbere y'uko dusoza ikiganiro.
Icyambere ndashimira Imana kuba Imana yaremeye ko n'ubundi mukorera kuri iyo radiyo. Ndashimira Imana kuba mbonye umuryango wanjye, nubwo ntabonye papa na mama, ariko umuryango urahari. Noneho nkashishikariza abana bashobora kuba bose barabaye mu mashuri badafite ababyeyi babuze umuryango wabo, kugira ngo nabo bazahamagare ku gasaro kabuze barebe ko babafasha kubona imiryango. Imana niyo ihabwa icyubahiro.
Urakoze cyane rwose Denise, ibintu byaranshimije cyane kukwakira. Uribuka tuganira, narakubwiye nzashimishwa no kongera kuguhamagara nguhuza n'umuryango wawe, Imana irabikoze. Ngaho rero ari wowe, ari na so wanyu Wihoreye Leonidas, mwese ndabashimiye kuba mwafashe kano kanya kugira ngo muze muri kino kiganiro. Uze kundamukiriza umufasha wawe Denise, na yakomeje kukuba hafi igihe twaganiraga, akagukomeza nubwo bose atahari muri kano kanya, mu gihe nkubwira inkuru nziza, ariko umundamukirize, umuhomereze, umushimirire. Ngaho rero mugire umugoroba mwiza, amahoro y'Imana. Yego, murakoze.
Kagasaro tugashake kazaboneka.
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikindi kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga Emmanuel Karyango atuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo akagari ka Gihembo mudugudu wa Munini mu ntara y'Amajyaruguru arashakisha umwana bereye se wabo ikimpaye Griselia baburaniye kuri Goma mu mwaka w'1996 yabaga mu nkambi ya Mugunga aho yageze avuye igatagara mu Rwanda.
Ndi kurangisha uwitwa Itimaye Griselia n'umukobwa wa mukuru wanjye indise wabo.
None mwatandukanye mute?
Twatandukanye Goma mu nkambi ya Mugunga 1996.
Yego, hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Nyine ubundi twahoze tuva mu Rwanda twabanje gukambika mu nkambi ya Kibumba. Inkambi ya Kibumba baza kuyisenya, duhungira none tugana Goma. None tugeze i Goma uwo mwana w'umukobwa aza guhura n'abana ngo babanye igatagara babengoreka we bamucumbikire ko ntabwo twari twakabonye aho tuba tuvuye nyine mu nkambi ya Kibumba. Umwana asigara gutyo.
Yari afite imyaka ingahe bamujyana kumucumbikira?
Yigaga muri Bokose mu munota wa gatanu. Urumva yari amaze ni mukuru nyine yigaga mu wa gatanu muri Bokose y'Icyumba nusa Nyagasuruka muri sosiyali abitwa sosiyali. Gatagara yagiye ari umwana muto kubera ko yavukanye nuza yari afite icyo kinuze cyo yavutse afite utuguru amaguru nyine afite ikibazo. Noneho bamujyana i Gatare kujya kumugoroza ari umwana muto. Mbese niho yishe primeri ayirangije akoze ikizami noneho nyine aza kwiga muri Bokose nuko yahaje.
Hanyuma se mukuru wawe ari we papa we yaratuye aho ngaho Byumba ya kera yaratuye?
Mukuru wanjye we aba Nuza mu murenge wa Nuza wa Rubaya. Mu murenge wa Rubaya muri Gicumbi.
Hanyuma se uyu mwana w'umukobwa ikumpaye Griselia ahuye n'abagenzi be b'Abanyagatagara bakajya kumucumbikira, bo bari bacumbikiwe nande? Ni ikihe kigo cyari kibacumbikiye?
Aho rwose nange kugira ngo nkubwize ukuri, ubwo urumva ni abantuza hari basaza be nabo twari twahunganye nibo bamushize aho ngaho baratubwira ati yahuye n'abana b'Abanyagatagara ati bari bamucumbikiye ati kubera ko turimo kwirukanga nyine tutarabona ahantu tuba nta hantu bamushize. Ubwo rero aho twe ntabwo twabaye ntabwo twamushije tujya gucumbika ahantu hitwa Isake ahagana Isake niho mu birometero nkazi ngavuye mu nkambi ya Mugunga. Nyine twari tugiye gushaka igisite nshyashya tugiye kubamo, umwana tumusiga aho ngaho. Mbese ubwo aho ngo twamaze nk'icyumweru aho twari twaje gucumbika, ubwo ntabwo mara yihita ifatwa. Imaze gufatwa rero urumva bamwe bavuga ati ibintu ni bibiri, nuko jya mu Rwanda. Abandi bavuga ati aho kujya mu Rwanda twe turakomeza amashishi, ariko kubera ko twabonaga umuntu yishaje atashoboye ibyo amashyamba turaba ati twe dusubire mu Rwanda nta kundi byagenda. None kubera ko umwana tutari kumwe tumaze kwira imishwaro ntabwo ari kujya kureba ngo umwana ngo yarari hehe, ko twaryo joro nta muntu ufite aho abanye dutegereje mu gitondo kugira ngo nyine turebe uko twataha nuko nk'uko byageze dusubira mu Rwanda. Imana tutamubonye nuko twatandukanye.
Kwawo ari wowe waje ukaba uri se wabo uje kumushaka, mukuru wawe urambwira ko nawe atuye hirya aho ngaho, yagutumye yakubwiye ati ngira ku gasaro ka Buraga unshakishirize umwana wacu wahaherereye, yagutumye?
Jenoside uko kibazo giteye hari n'abasaza rero nabo twasize Kongo. Abo basaza rero babiri nibo bajyaga no kumureba icyo gihe rwose twatandukanye nabo nyine wa mugani bavuga ati ntabwo twajya mu Rwanda, none twebwe tugiye gukomeza ijambo shishi niwe wari kuduha n'amakuru rwose. Kugeza n'ubu nabo twarababuze, hari uwitwa Tumwe Sigestani Sirasi n'uwitwa Sengiyumva Sebastiane. Abo bana nabo bahise Kongo, nabo twatandukanye gutyo niwe wari kuduha n'amakuru na nuko bimeze ubwo umubyeyi nyine uvuga n'umuntu wabaye nka traumatisé na nuko umubwira icyo abana be nyine n'ubwo gutera gahinda njye nsa gushasha kujya ngo niore tumushashiwe bwo baje ko nyine ngo abana batakiriho nuko ngo kuba baba ayidekuraje nuko ngo
birumvikana niba numva neza wambwiye ko tumwishije na Sengiyumva ari bo bamusize igoma muri icyo kigo ya hari abandi bantu bafite ubumuga nibyo
niwe bamusize ko niwe batubwiye banaje ko na mbere uko nyine gomesa twabaje aba bakajya no kumureba katubwira uko ameze na nuko abwo abana nyine bamuganiye tugiye kugenda nibabonye bo babakitura Kigali ni nkabo twabimaze gushwiragira buri mwese ntabwo ibyo shuru nta muntu aho twari turi twese twabimaze gushwiragira nuko nguko mu gitondo ahubwo yaravuga ati inkambi urageze saa munani akiri mu nkambi aho ngo yamubuze ati aragira igorane nibwo abantu bavuga ati abantu batangiye kujya mu Rwanda ubwo nuretse twe tugiye kusura mu Rwanda abasore bati twe ntabwo twaje tugiye gukomeza uzama shishino kuko twatandukanye gutyo n'umwana usana mubonye nta kuri twari kugiye ntabwo wajya gushingira mu nkambi ubona inkambi avuga ati nibyo cyose saa munani muri kirimo aragira ingorane nuko twase dufata turahambira twe twari dufite ingufu nkeya turi n'abasaza nuko ngo twisubira mu Rwanda
none ni ukuvuga rero yuko mwasize abana batatu ba mukuru wawe aribo ikimpaye Tumwesige na Sengiyumva nyuma y'imyaka 28 ishize nta makuru ambwira ko nta gakuru wigeze umenya ka Tumwesige cyangwa se ka Sengiyumva ntabwo bigeze bagutumaho umuntu baraho ngaho za masisi za sakeza ntabwo bigeze bagutumaho ngo wabwire bate turi hano
abandi bakobwa bamukuru wanjye nabo ngo babanye nawe i Kigali n'abatuye ati twarashaje igira isura rwose
simvuga Griselda ndakubaza Tumwesige na Sengiyumva nta makuru yabo wigeze umenya ntibigeze babatumaho babasuhuza
ntayo ntayo rwose nabo ntayo iyo tumenya ahubwo umuntu yari kumenya amakuru nabo narengero ryabo tuzi
hanyuma se Griselda yawe nta muntu wigeze ababwira ati naramurabutswe kuri goma nta makuru mwongiye kumenya namwe
nta makuru rwose twongiye kumenya Venezuela rwose twatandukanye kuri rutegeza twende umwana zatawo kazagira gutyo kugeza ubu nta makuru afatika nta muntu
none se niba kumva ubu ngo barakumva mubwira amakuru yo mu Rwanda mubwira amakuru ya se ya nyina yabandi bene wabo baraho ngaho mu Rwanda muha makuru
akuru namubwira ko hari bari munabe witwa Nuza Solange na Nuza na Angelique na Mahoro n'uwitwa Turyayika yo bose bari mu Rwanda baranashatse nyina na Seti Ndika barahari na Senzi Mwende Fremu barahari nanjye se wabo ndi mu Rwanda nanjye narubatse kitabana nyine baraje no kwiga mu Rwanda na Mahoro rwose abonye uburyo yaje mu Rwanda cyangwa nayibere niba akiri abari hanze nta kibazo ariko icyo dushaka ni kujya kutumenya niba akiriho n'icyo ushaka kugira ngo tumenye pe
Emmanuel Karyango urakoze cyane kuba waje mu kiganiro Agasoro Kaburaga ushakisha umwana w'umukobwa ubereye se wabo ikimpaye Griselda ndagushimye cyane komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze Venuste
Agasaro Kaburaga
hashize imyaka 8 umubyeyi w'umunyarwanda utuye muri Uganda no mu Rwanda Mukarubibi Esperance abuze amakuru y'umuhungu we yajyanye muri Uganda mukuye mu Rwanda yamusize ku kiyaga cya Victoria aho yakoreraga umurimo wo kuroba kugeza ubu ntazi niba akiriho ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga atuye mu karere ka Kayonza umurenge wa Nyamirama akagari ka Shyogo umudugudu wa Gasharu mu ntara y'Iburasirazuba
buriya na Uganda najyanye n'umwana aragenda tugezeyo ajya gukora kuri Victoria tujyanayo 2016 nanjye kuvayo 2017 we asigarayo 2018 ndamusura nsanga arahari twari mu karere mu karere ka Buvuma umwaro wa Gasari 2019 nsubiyeyo barambwiye ngo yarimutse ari Karanga. Ubwo rero nageze mu rugo 2019 telefone yanjye barayiba sinongera kubona uko muvugisha kuva icyo gihe kugeza none ahangaha nta makuru ye nzi niba baho niba atabaho ntago mbizi nagira ngo nshakishirize.
None se uwo mwana uvuga wasize Bugande ni umuhungu ni umukobwa yitwa nde?
Ni umuhungu ni na mukuru yavutse bibiri na bambe yavutse 97.
Yitwa nde?
Yitwa Ishimwe Samuel.
Ariko se ujye ujya muri Uganda ubu tuvuganure mu Rwanda ariko se hari igihe ujya muri Uganda?
Ubu nyine naje mu nafiye Uganda nza mu Rwanda ngira ngo ndangisha ku gasaho kabuze.
Wavuye muri Uganda uje gushaka gasaro kaburaga?
Cyane kubera ko hariya ntago nari kubona nimero zawe.
Ariko no muri Uganda Kisoro tuba turi kuri FM Kisoro ahantu hose turumvikana mubyeyi.
None no yariya mu karere ka Canada seke niho ntuye. Kisoro ni kure ntago kubera ko mu Rwanda n'ubundi hari umuryango ubwo naraje mu Rwanda ndavangurika nshakishe ku gasaho kaburaga ndi mu Rwanda.
Uyu muhungu Ishimwe Samuel ajya gukora kuri Victoria yakoreraga nde?
Ntago umukoresha nari munsi.
Iyo mwavuganaga se yakubwiraga ko akora iki?
Yararubaga yararubaga.
Yego yararubaga kuyirobera ku giti cye cyangwa se
ari muri koperative? Yakoreraga umuntu. Yakoreraga umuntu.
Ehe nuwo nakubazaga uwo muntu yakoreraga iyo mwavuganaga ntiyakubwira ati nkorera kanaka?
Oya ntabwo ndiza bimbwira. Nyine yakoreraga kuri Victoria nange twarahabanye amezi atandatu. 2016 ubwo rero 2017 umugabo yanga kuhaza uhita asubira Madasheke. Ubwo umwana 2019 ndamusura ngezeyo nsanga nta umwana yakoreragaho ntabwo ariwe muhamagaye arambwira ngo ari Karangara ngo shebuja mujyanye Karangara. Ngeze mu rugo telefoni barayiba bayibye umuntu wari waranguriye simukadi y'ingande yari yarapfuye mbura ukuntu twapfurisha. Ndakomeza ndategereza ndo ndavuga azadusura ndategereza 2021 kugeza none ahangaha niwe wari gucura bwanjye ngira ikibazo ndavuga ngo reka njye mu Rwanda ndebe ukuntu nabona Venuste ngiye ku gasaro kaburaga. Turiho papa wariho nanjye ndiho n'abavandimwe be babiri witwa Rebeka Umuhire na Karangwa Manuel nawe ariho yashize tunabana n'umwuzukuru wacu mutoya witwa Gikundiro turacyari kumwe hariya Madasheke.
None se papa we yitwa nde?
Yitwa Mugabo Windi Jean Bosco.
Nawe ari hariya muri Uganda?
Nawe ari Uganda. Umudugudu yashize aherosi yashize turimo yari aherosi Gisimura ubu twari twaraguze twarubatse turi ahitwa na Ruvuri ariko ni muri district imwe n'igomborora n'igapeka.
Birumvikana ubu amaze kuba umusore imyaka 27 yagombye gushaka cyane
ndafite ikibazo.
Afite ikibazo ashatse gutaha mu rugo
nta cyamubuza naratekereza intwende yatekereje ko twasubiye mu Rwanda cyangwa atekereze ko nta muntu ugihari ndavuga ngo reka mambuke nze mu Rwanda ndebe ko nabona agasaro kaburaga. Nagiye mbona abantu benshi cyane wafashije n'uriya mwana wo kukiguye ejo bundi ni naho nabyumviye neza ni naho uyu munsi natekereje kuguhamagara wa mwana wo kukiguye wari warabuze amaze imyaka 24.
Yego.
Kandi wagiye ufasha abantu benshi narabyumvaga naragakundaga cyane.
Uri umuntu mwiza uzajya ukomeza wumva agasaro kaburaga kubera ko tuba dukeneye abantu nkawe badufasha gufasha n'abandi. Iyo tugufashije nawe
badufasha kugufasha n'abandi.
Ariko rero dusubire inyuma ndimo ndibaza ikintu kibuza Samuel Ishimwe namwe kubashaka. Nakubwiraga yuko wamaze gukura ni umusore ahakora ni muri Uganda. Kuki atashubije amaso inyuma nkavuga ati mfite abavandimwe mfite data mfite mama? Iyo utekereje wumva se yarabuze telefone zanyu wumva niki kimubuza kuvuga ati reka nshaka ababyeyi? Imyaka ishize nubwo atari myinshi, imyaka 5 ishize mutavugana, ku mubyeyi ni myinshi.
Ku mubyeyi ni myinshi. Telefone yarayibuze, niba yarayibuze nanjye ngira ikibazo akavuga yaba yaraguye mu mazi yaba kiriho mfite ikibazo mfite ikibazo
ariko genda shaka ku kugira ngo nshobore gushakisha neza uyu mukoresha wamukoreshaga kiri akiri hariya kwitanganyika mbere yuko yimurirwa ikarangara uwo mukoresha nawe wagiye kumurebayo kurako wagiye kumushaka uramubura ujya ahandi uramubona usanga umukoresha yaramwimuye umukoresha yari afite mbere ninde kurako umenya uwamukoreshaga mbere byatuma amenya n'uwamukoresheje uwoyimukiyeho abo bose nabahamagara nkagenda nshakisha nkamenya aho aherereye uwo mukoresha we yari muntu ki yari ikigo yaroberaga ikigo yaroberaga umuntu ku giti cye yari muri koperative se ninde yaroberaga
ntabwo uriya muntu yaroberaga kubera ko icyo gihe tubanayo yari arimo kubyiga ariko nasize amaze kubimenya asigaye aroba akamana na mukene nkanika ubwo rero nsubiyeyo abahungu babanaga baravuga ati yabonye shebuja kubera ko yamaze kumenya ubwato niwe usigaye agutwarwa kuri moteri ntabwo nigeze mbabaza shebuja kubera ko icyo gihe naramuhamagaye aranyitaba arambwira ati nabonye databuja ubungubu yanjyanye ikarangara niho ndimo gukorera ndabunganye se ndataha tutabonanye arambwira ati nta bwato nabona bugera buvuma ngo nongere nsubireyo njye ku kazi ubwo rero kubera ko nabonaga azi ko tuba Uganda ndavuga nti naramuka abonye umwanya cyangwa hari igihe bafungaga na Victoria icyumweru funga za dusura mbona umwaka urashize ibiri irashize itatu nabwo mfite ikibazo ariko nkakurikirana agasharo kaburaga mvuga nti nimbona imyaka ingahe ishize nzareba ukuntu njya mu Rwanda ndebe ukuntu nabona nimero zawe
none se kumva mwakuranaga kumva yari umwana ugukunze nawe umukunze ko atavuye mu rugo ariko habaye ikibazo ko yagiye gushaka akazi ko wamuhamagaraga akakwitaba none se nta yindi nimero y'umuvandimwe yagiraga nimero yawe gusa
tuva mu Rwanda yari afite telefone ariko ageze mu mazi akora mu mazi telefone ye arayitana irangamuntu icyo gihe irangamuntu yakuye mu Rwanda yaguye mu mazi guhanamo na telefone ubwo rero niwe yari afite nimero z'abavandimwe nyuma yaje kugura indi kubera ko nari Uganda ubwo ndagira abona nimero yanjye dore iyo abavandimwe ntayo yari afite
madamu Karibibi Esperance niba uyu muhungu wawe Samuel Ishimwe akumva muri kano kanya niba aho yaba ari hose ari ku cyaga cya Victoria muri aya masaha akaba arimo aroba ari ku bwato abutwaye yaba asarimo aruhuka avuga ati ikivinda gisohoje cy'uyu munsi niba kumva muri kano kanya ni ikiwumva ushaka kumubwira
niba arimo anyumva Samuel ni umwana wanjye ni ubucura bwanjye ndamukunda kandi ndamukumbuye cyane pe ku buryo nanagize ikibazo nkavuga ni umwana wanjye ndamutse nsanze yaranapfukuma kumva nagarukana mu Rwanda
buya humura ni igihe cyose amakuru ye wari wabona komeza wizere yuko akiriho reka tumushakishe dushakire hamwe turebe yuko twamubona ihangane komeza umujishi ukomeze uri mu kiganiro gasoro kaburaga ubu ngubu inzira iratangiye amakuru tuzayamenya
ku buryo mba mfite ikibazo mushiki we akurikira uwo barimo kunsereza akambwira ati samwe babahehe akambwira ati niba yarapfuye wabitubwiye ntabwo ibyo mvuga
ihangane birumvikana imyaka ishize imyaka itanu utazi amakuru ye ni igihe gikomeye ku mubyeyi
cyane
ariko ukomeze wizere uburi mu gasaro kaburaga ijwi ry'Amerika tugera kure ufite n'Imana yuko muri Uganda batwumvira kuri FM hirya no hino nitugira cyo kwiye tuzakikugezaho ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze Imana guha umugisha ujye ubana n'Imana muryango w'Imana ujye ufasha nabwo numvise ufasha abantu benshi buri teka kasta ukaburaga iyo numvise ndarira kubera abana mba numva uwaboneye ababyeyi cyangwa imiryango
ukomere
ndi kugenda imbere
ukomere no muri kino kiganiro wabyumvise arabo tumaze guhuza muri kano kanya ubwo nawe rero ushobora kuzaza ku murongo ukurikira
ushobora kubona numvise n'uriya mwana mwakuye muri iriya mirambo yo mu nkoto umwana ukuntu yabonye umuryango byinshi mwagiye mufashanya ndagakurikira cyane
gahurero mukabiri
mwiza
gahurero mukomeze mutegereze mwizeye kandi mukomere
amina amina murakoze
Shaka gasaro kawe uzakabona
zero
Shaka gasaro kawe uzakabona
Wikikintege
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni umwana wagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1998 afite imyaka 5 avuye muri Congo aho yari yarahunganye n'ababyeyi be yagarutse wenyine Rwagasana abayisenga Eric atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyanza akagari ka Gatenga umudugudu w'Isonga mu mujyi wa Kigali
Ikinzanye muri iki kiganiro ni ukugira ngo mumfashe kurangisha ababyeyi banjye.
Ababyeyi bawe mwatandukanye ryari?
Ababyeyi banjye ntabwo nzi neza igihe twaba twatandukaniye kuko nari nkiri muto cyane ariko nibuka amazina yabo, nibuka amazina ya papa, ya mama, nibyo ngibyo nibuka cyane ariko sinzi neza. Ariko numva igihe twaba twaratandukaniye ari 1994 wenda se turimo turahunga cyangwa hari izindi mpamvu zaba zabaye ariko n'icyo gihe numva n'abamerukana n'ababyeyi banjye
papa wawe yitwa nde
papa wanjye yitwaga Rwagasana Ndagijimana Pascal
mama wawe
mama wanjye yitwaga Mukamutesi Jacqueline
none se wari ufite imyaka ingahe
imyaka yanjye ntabwo nyizi neza ariko igihe nageraga muri Arsenal bambariye imyaka 5 icyo gihe kandi hari muri 98
98 baguhaye imyaka 5
yego hari uburyo twafataga ugacisha ku gutwi bari barimo bahitamo abana bamwe bajya ku ishuri abandi baba baretse kujya ku ishuri icyo gihe rero baklasa njyewe ubwanjye banshyira mu bantu bari muri iyo myaka nk'itanu gutyo niyo mpamvu bikomeza kumbera urujijo ndetse nkavuga nti bishingiye ku mateka y'u Rwanda wasanga naba naratandukanye nabo wenda turimo turahunguka kubera ko bishingiye ku mateka y'u Rwanda bigahurira n'ukuntu nanjye nibuka nza mu Rwanda nibuka nza mu Rwanda mu ndege ndi kumwe n'abandi bantu bivuze neza rero yuko niyo naba nari mfite iyo myaka nk'uko abanyakiriye babyanditse na n'uyu munsi nk'abanjye bikoresha ariko birashoboka ko naba ntaratandukanye nabo muri 1994 wenda nkaba naratandukanye nabo nyuma yaho wenda muri ubwo buryo bwo guhunguka cyangwa se nda bakaba baragiye bapfa wenda bakagwa mu wenda hatari mu Rwanda niko ntekereza mba numva byanze bikunze njye naba naraburaniye nabo ahandi hantu hatari mu Rwanda
yego none gerageza kwibuka iyo ndege mwajemo mutaha mu Rwanda mwayuririye he ahameze hate
iyo ngerageje kwibuka hari ibintu nibuka hari nibuka hano mu mutwe wanjye hitwa za Nyangezi ndetse kuva nkiri muto nakomeje kwifuza kuzahura n'abantu ngo numve ko hari amateka yaho bampa ndetse nagiye ngerageza no kwibaza nimba hari abandi bantu twarazanye muri iyo ndege ariko mba numva iyo ndege byanze bikunze nk'ahantu twaba twarayuririye iyo ngerageje gukurura amashusho yo mu bwana bwanjye mba numva byanze bikunze hari nko muri Afurika ahantu runaka muri Afurika ariko nyuma umumama wanyakiriye yambwiye yuko hari abana bazaga muri Arsenal babakuye muri za Congo Brazzaville mu bihugu bitandukanye nuko ntabwo rero nasobanukiwe neza hano naba nayo yayuririye kuko ibitekerezo byanjye ubundi bigarukira ahantu tuza turi mu ndege turi abantu benshi bagenda baduha amabiswi bagenda batubwira ati muvemo hano mwinjire muri izi bisi ibintu nk'ibyo ngibyo ntago nibuka ibintu byinshi cyane ibyo nibuka bya mbere iyo ndege nibuka ndi nk'ahantu mu ishyamba nkanyura ku bantu mbona bapfuye ari benshi ubundi nkibuka umuntu wabo arangize ku rutugu ametse ku rutugu agenda nce eshanu mu byondo byinshi uko biri kose mba numva ko byanze bikunze naba naraburanye n'ababyeyi banjye mu gihe gitandukanye no kuba cyaba ari cyo muri 94
niba wibuka Nyangezi Nyangezi iri mu gace ka Walungu mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Congo ikibuga cy'indege kiri hafi ya Nyangezi n'iki Kavumu kandi ntago wakurira indege uri Kavumu utahi Rwanda byabisa no kugenda na bisi cyangwa n'ikamyo cyangwa n'ubwato ariko icyo gihe wanyura ku nkombo n'ahandi icyo gihe ntago wakurira indege Kavumu utaha mu Rwanda
urumva kubera ko twabaga turi abana benshi ari n'igihe washoboraga gufata ibyo abandi bana barimo baravuga ukagerageza kubivuga iyo nza kugera amahirwe yo kuba narabonye failo yanjye ahantu muri arsenal yanyakiriye byari kumbera byiza bikarushaho kumfasha kuba nabyibuka byose wenda bashingiye ku byo naje mvuga ariko ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubona failo yanjye kuko arsenal zimaze kuvaho njyewe amakuru mfite nuko nagiye kuri arsenal ejo bundi mu muri uno mwaka mu kwezi kwa kane bambwira ko fero zacu bazitwitse wendiyo nza kuba mfite amakuru yose nari kuba nzi neza uko aho ikibuga cy'indege naba naravuyeho
mbese iyo bisi yabazanye mwaje mu ndege mugera ahantu hanyuma bashyira amabisi mwinjira mu Rwanda Orfelina wagiyemo iri mu kahe gace k'u Rwanda iri mu majyaruguru iri mu majyepfo y'igihugu
Arusherena nagiye biri mu majyepfo y'igihugu ahantu hitwa Imuhanga ni muri Shyogwe iyo Arusherena yari y'umugabo witwa Fred Nkunda ikigo cyo cyitwa Jamo Jamake Jamo ntabwo nzi neza icyo bivuga ariko cyari cy'umugabo witwa Fred Nkunda kiri Shyogwe ubwo ni muri Muhanga ubu ngubu mu ntara y'amajyepfo ubwo ni muhahoza ari Gitarama
aho winjiriye mu Rwanda bivuga ko ari huguma icyo gihe hari ibigo byinshi bitandukanye by'impfubyi abana bari benshi bakeneye kugera aho bashyirwa bagendaga rero bashyira harubonetse umwanya ariko ndagira ngo ngusubize inyuma gato nanone iwanyu bakubwiraga ko mukomoka he mu Rwanda
ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba nibuka ishusho y'ababyeyi banjye cyangwa undi muntu wari wese ugeze ambwira aho nkomoka icyo nibuka gusa ni uko aho nagendaga ngera hose muri ubwo buryo bw'uko bagendaga batwimura aho nageraga hose nagendaga mvuga amazina y'ababyeyi banjye kandi nk'uko nabikubwiye muri uno mwaka nabashije guhura n'umumama wanyakiriye bwa mbere ntabwo nigeze mpindura amazina y'ababyeyi banjye iryo yambwiraga ntavugaga neza n'iryo gihe twarwa Gasana ariko nshingiye ku bimenyetso by'uburwayi naba naragiye ngira imyotso mfite ku nda nkashingiye kuko yarambwiye ko ari we wagiye agira uruhare mu kumvuza mba numva byanze bikunze ibyo yambwiye ari ukuri amazina yanjye sinigeze nyahindura kugeza n'ubu ngubu kandi ntabwo nigeze mpindura amazina y'ababyeyi banjye
nubwo rero ko wikiranwa na papa wawe witwa Rwagasana n'abitwaga Rwagasana
yego nitwa Rwagasana abayisenga Eric ariko Rwagasana ryo narivugaga nabi abayisenga Eric ni izina ryo ntajya nibagerwa kuko mba numva ngibuka neza cyane
cyari bakuru bawe wari ufite
iyo ngerageje gukurura amashusho yo mu bwana mba numva hari arumuna banjye nubwo ntazi amazina yabo kuko nibuka ko hari ahantu twajyaga duca nkanibuka ko muzehe wanjye yakundaga kudutwara inyuma mu modoka isa nkaho banazima modoka bita Helix ndabyibuka nkibuka ko hari twakundaga guca ahantu hasa nkaho hari amazi menshi ariko ntabwo menya igihugu icyo ari cyo ariko nibuka ko yakundaga kudutwara mu modoka kandi mama yabaga ahetse undi mwana icyo nkibuka neza ni ukumenya ngo amazina y'ahantu yari ahantu
aho ngaho hari mu gihugu cy'amahanga cyangwa se hari mu gihugu hari mu Rwanda
ntago nzigihugu cyarice.
Papa wawe iyo urebye yabyukaga mu gitondo wabonaga kuri iki? Yabyukaga yambaye isarubeti, yabyukaga yambaye ikanzu y'abaganga se, yabyukaga yambaye umwenda bagisirikare, yabyukaga yambaye iki? Yabyukaga ubona agiye gukora iki?
Iyo nkunze kugerageza kwibuka ndanumva nta kindi kintu kiranzamo papa yaba yarakoze cyo kuba yari umusirikare.
Iyo Helix iyo mwayijyagamo wabaga wicaye imbere uri kumwe na mama wawe cyangwa se wabaga wicaye inyuma uri kumwe n'abandi bantu?
Oya, nakundaga kuba nicaye inyuma ndi njyenyine, ahubwo mama niwe wabaga yicaye ari kumwe n'abandi bana. Kuko ikintu gituma mbyibuka cyane ni uko mba numva hari ahantu yacaga hari imikuku myinshi, numva irasa nk'aho ishaka kunjugunya ahantu nabonaga ikintu kimeze nk'ikidendezo cy'amazi. Ariko urumva ibyo byose ntago mba mbyibuka gutyo, ariko hari n'igihe ngeraho ngashidikanya nkavuga ni se kuba ari ukuvangirwa wenda n'andi mashusho. Hari n'igihe njya nibuka abantu bagendaga bambuka imigezi hejuru y'ibiti, bagenda hejuru y'ibiti bamwe bakagwa mu mazi. Hari ibyo nibuka, bamwe ugasanga nk'umuntu bamarashe wenda yari ari mu bwato. Ibintu by'amazi bikunda kunzamo cyane kandi mu buryo busa neza. Iyo maze gukura rero nkabisanisha n'ubuzima bw'iki gihe, hari igihe mba ntekereza ahubwo nti wasanga ari nk'ahantu twari dutuye hafi y'amazi, cyangwa se akaba ari nk'intambara wenda yaba yaradusanze ahantu hafi y'amazi ku buryo abantu bahungaga ari benshi. Ndanibuka ari nk'umuntu nshyira ku rutugu bambwira duhunge, ariko ntabwo mbasha kumenya nyine neza, ntabwo mbasha kubisobanukirwa neza ngo mvuge ngo twarahana cyangwa ahangaha. Ikindi nibuka nuko muri izo rwaserera zose nibuka hari umumama umpa ibyo kurya ariko biri mu rukoma. Ibyo byo kurya byari isombe, ndabyibuka yari isombe iri mu rusenda rwinshi. Ariko agiye kunsabira ubufasha ku muntu wakabaye ameze nka nyumba kumi, amubwira ko adashobora kunyakira.
Ndashaka gutinda gato kuri ayo mazi wabonye, ntabwo uzi aho wari utuye. Mu Rwanda kera hari ibintu by'ibimodoka byahabaga byahingaga cyangwa se byatwaraga ibiti cyangwa amatafari bakabyita tingatinga. Ijambo tingatinga cyangwa se tingitingi iyo uryumvise mu mutwe wawe hari icyo rikwibutsa?
Tingitingi ikintu, ubundi ijambo tingitingi ni ijambo inyangezi. Ni amajambo abiri nkunda kwibazaho ndetse nkumva nanahura n'abantu baba bahazi bakaba bambwira, wenda nkumva ko bamfasha kwibutsa, wenda nkaba nabona ibirari byabo.
Noneho rero aho ngaho tingitingi, waba warahageze umaze kunyura mu mazi, mbese aho ngaho waba ariho wuririye indege, mbese waba warageze mu nkambi y'abantu? Hari igihe se babashyize hamwe bavuga bati mwitegure murataha mu Rwanda, hari ikintu wibuka?
Ibyo ndabyibuka, ndabyibuka ko hari igihe batubwiye ati twitegure tuzataha mu Rwanda. Ndetse hari n'indirimbo nkunda kwibuka bajyaga batwigisha zari zivugaga uburyo tuzataha, rimwe yavugaga ngo tuzataha igihe nikigera tuzataha. Ariko icyo gihe nari naramaze kuburana n'ababyeyi banjye, bakatubwira yuko batubwira ati tuzataha, kugeza bakajya bimura amatariki, bimura n'iminsi, kugeza igihe nyine twaje gutaha tunyura muri izo ndege, bagenda baduha n'amabiswi. Ndumva nabyo mbyibuka. Ndetse abana benshi icyo gihe birutseho bararuka, ariko iyo urwo rugendo rwari rurimo abantu bavangitiranye, harimo abantu bakuru, harimo abana. Gusa nyine kuva icyo gihe sinigeze mbasha kubona umuntu n'umwe waba wari waraje muri urwo rugendo, wenda ku buryo yanyungura ibitekerezo, wenda mbwira ati twavuye ahantu.
Hari aho mwageze babinjiza mu mabisi hanyuma babajyana mu Rwanda?
Batwinjije muri bisi. Ariko ibyo nibuka neza, bisi nzibuka tubanje kuva mu nkambi yo mu Rwanda, kuko indege indege nizo zatuzanye mu Rwanda. Zatuzana zitugeza ahantu mbona nibuka ko baba baratwakiriye turangije twa campinga mu gihe runaka. Icyo gihe rero kirangiye nibwo twagiye muri zo bisi zigenda zitufoyinga mu bigo by'imfubyi. Ibyo byo ndabyibuka ndanumva ari nk'ejo mu gitondo, ibyo ndabyibuka neza cyane.
Hari amazina y'abarumuna wawe wibuka?
Nayo nibuka, ubwo mba numva ko dushaka kuba twari nk'abantu basengera muri APR, ibyo mba numva dushaka kubyibuka. Ariko ntabwo nzi impamvu byo bidahita biza cyane, ariko mba numva dushaka kuba twarasengeraga nko muri APR.
Iyo uwabajyanaga gusenga ku cyumweru ninde, ni mama wanyu cyangwa na papa wanyu?
Ni mama wacu niwe wakundaga kutujyana gusenga ku cyumweru. Wewe ntabwo yakunda kuba aje.
Iyo ndirimbo igihe nikigera tuzataha, iyo papa wawe yabaga abatwaye mu modoka yarayiririmbaga ukayumva?
Papa wacu rero we ntabwo muri iyo ndirimbo aho nyibukira nta mubyeyi n'umwe wanjye nari mbifite. Yego, nta mubyeyi wanjye n'umwe nari nyifite, kuko ndibuka ko nawe kugira ngo ngere aho ngaho izo ndirimbo zaririmbirwaga ari nk'ikintu kimeze nka mikoro cyaciye mu baturage, bagenda bavuga bati abafite abana b'abanyarwanda bagomba kubarekura bakagenda. Iyo mikoro niyo yagiye ivuga ahantu abo bana bagombaga guhurira. Ariko nzongere ntekereje nk'iyaka mba ndumva ari nk'iro za 97 bishingiye yuko mama yambwiye yuko ari muri za 98 twageze hariya, uko biri kose mba numva ari nk'97 n'ubundi muri icyo gihe.
None Rwagasana, mbwira, imyaka 26 hafi irashize, ishobora kuba ari 27, kubera ko ntabwo wibuka neza igihe watandukaniye n'ababyeyi bawe. Ntabwo wibuka neza aho murumuna wawe cyangwa barumuna wawe baba bari. Birumvikana ko hari abagiye bavukira mu mahanga aho mwari muri. Abo bose barakumva muri kano kanya niba bakiriho, ni wa munota ntanga w'abantu bazana mu kiganiro Agasoro Kaburaga kugira ngo muvugishe umutima. Ni iki wumva ushaka kubwira abawe bakumva muri kano kanya?
Ikintu nababwira ni uko ngeze umugisha nakongera guhura nabo nkababona, kubera ko naciye mu bintu byinshi, nabashije kugenda ngerageza kwiyubaka, kwirengagiza yuko naba naraburanye nabo. Ariko hari igihe kigera nk'ubu nkumva byanze bikunze, ngomba gukora uko nshoboye kose nkababona. Mbarumva mbakumbuye nubwo ntabazi, ariko mba numva mfite amatsiko kuba nababona, cyane cyane nkurikije nk'ibintu naba ngerageza kugenekereza mu mutwe. Mba numva nka mama wanjye ari umuntu wari atwitangiye cyane bitewe n'ubuzima numva yaba yaragiye atunyuranamo. Mbese bumve yuko aho bari hose baba barahari, wenda kuko naciye mu bintu byinshi, njya nibuka amashusho y'imirambo nagiye ndenga, nimba baba barapfuye. Ariko ndanumva mfite icyizere cy'uko haba hariho abakiriho ariko babaye batarapfuye, bakumva yuko ndimo ndabarangisha kandi mbakumbuye kuba nakongera guhura nabo. Ubuzima baba barimo bwose nanjye ubwo naba ari ndimo bwose aba nabagerera umumaro, kuko nicyo kintu ahanini kifatika numva ngenda nabashakira. Banumva byanze bikunze ubuzima barimo bashaka kuba bwabatari bwiza, niyo mpamvu nifuza kuba nahura nabo.
Rwagasana Abayisenga Eric, ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Ego, murakoze cyane Venuste, namwe ndabashimiye kubw'ikiganiro cyiza mukora.
Ikiganiro cy'umunsi nano kirangiriye, mbashimiye kwa mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya muhamagara mwohereza ubutumwa bwanditse kandi mugatanga umwirondoro wayo, aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha. Ni 001 2 0 7 4 nongere igisubiremo 001 2 0 7 4 7
kane gatandatu rimwe zero na ubutaha mwarakumwe na Venuste nshimiye Imana
kaburaga karabonetse.